yam de sappo e jiddi yeslmaji chapantati ya Wagadougou leydi Burkina Faso yam de sappo e jiddi yeslmaji chapantati ya Garoua to Cameroun bismillah mon e kabaruji kikidedi
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde e kabaruji meden di handen altinere sappo tato bordu e hitanud nayi didi e nogay e joyi tiagal Mali aseverende Niger alan kengen handen John Dramani Mahama horjule di Ghana anata wono Burkina Faso golidal hakune Ghana e dedo leyde hakune majjidu e sediawo e habade rafinde nagu e lelet Sahel na hirna Afrika de tobbe ko nande mudum woni jewtade Olivier Manoji anatuma golidinde e leyde jogide dole ko wawi yottene leydi Tchad tidal e bangal konu golidal e leyde kebe jawdi ko nande mudum de tumi woni ko nantini hande na procureur jamina fewde o jeyndi yanke nangado gilla joyya lewrundu horeju Ukraine anatawa hande leydi Arabie Saoudite goldawol e jidal e lamu Saoudia yo fadde kawrital hakkunde lamu Amerika be Ukraine kawrtangal imade mudum yo dawrude no fitna edin darorto hakkunde Ukraine e Russie teddube hidibe RFI fulfulde onon e jam kala hendo moron tawede e hedade to leydi Burkina Faso pudirtan kabaruji di ton John Dramani Mahama jabba handen o horjo leydi Ghana tiagal to Mali hecci kengen e kengen leydi Niger Burkina Faso woni ko mo timminiri ndu yiltaru e leydi leer Sahel du woni leydi AES to Mali e to Niger John Dramani Mahama e yewti dama tobbe kewde yeru goldal hakkunde e leede mabbe de minati jallum salminim
mi salminim Abdoulaye Dikko mi jowti hedibe
anni handen o horjo keso leydi Ghana jabbama Ouagadougou
e ko capitaine Ibrahim Traoré horjo Burkina Faso jabbimo e nokku jipporlo laade leydi ndi hande tiagal la holliti golda teddude e sey mabbe silminde ardido Ghana horebe leydi didi de nangi lawol lo galde walla morgal la faso ton ardibe leydi didi de anakani yewtidinde e tobbe kewde yeru alhali jokkondiral hakkune leydi mabbe didi de hertamuya e bange fagudu kanyon e rafinde nagu e ndu yitaru John Dramani Mama anamide uddita damude kewde leydi AES e nawtargo lo poro Akara kanyon e nokkure petrol tema wande e Ghana ngam hebude carburant bete hande jatin e dow hellama ko Facebook ko horejo Ghana John Dramani Mama noddi fedde sediawo jabana fedde AES joni woni go horejo leydi wondi e de fedde dental leydi Afrique hirnange sediawo ana nodda honorobe mudun jabana wodugol AES ngam newnude ka jokkondiral kanyun e nanondiral hakkunde de pelle didi
Tia mada minati ya jalo tulida kuduwara dental kesa la pele politike lundi de lamu ju inama. Engal nudire kapsi ya bali kia wade politika tawai engal dental yiru PDC RDA, MGC, FPI, Kojapa. Yala engal dental kesa la yu joga non darna mwende lalilal suku woji garoji li indi liri kuduwara. Kutai kanon fedde lura mbagbo horju kitu li indi wani PPACI. Tawaka engal dental lundibe jantore Abdulaziz Diallo
ngal dental kessal no mari yilirde maunde ko tijancham hikina yeso Simon EIV ardido MGC on woni yettano wonde kongol ngal dental lundibe no ebbi dartagol e alhali suboji din hinde mari toraje dudude wono rewtagol deri subotobe ben ko adi subolando on e fenyingol yaltudi din ka subo iwi suborde hebi suborde no watti dum taskagol inde dendangal windibe e deri din Simon Bagbo holliti ka sinchugol de mo jobere wonde ko be andi e mum ko yubbindirgol dendangal kuude pelle dawro lundiyankoje den fino waylanduru mojjuru hebora kasuboji di fow tawete e mudum fejjiraydi hore labal nundal e deejere ado wiwde dum hari o tabintini wonde be ebbino disondirgol e lamungu be nabani hore jo leydi din bataaki didi kono disondiral dawro ngal be landingal laataaki taw e der hen no wodi fedde mawnde de notaaki ndu noddandu do dum ko PPACI de lando ki don Laurent Gbagbo ardi horejo yilirde mayre on Sébastien Danonjeje wi i fedde den hino ligganade nodditugo lundiyankobe ben fou e hawtitugol mobondira wano ardi do ki don Laurent Gbagbo torornobe non kalewru jeedi daburo e hitande yawtunde Abdulaziz Diallo Abidjan RFI
to leader Tchad ton kanko biete do Olivier Manoji horejo jeyne no dirtene le pays kasen o majjadu e hejabe RFI du woni RFI France reton to Njamena nangado du gilla joyya ndo lewru handen procureur Njamena nantino hono tume pawade do makko den ngoni tawdede e hakkunde e hokkude du hono kabaruji e lere janane jogide sembe kabaruji du bawde yottina leddi Tchad tidalaji e alhaliji kurdi jantore umuba
e bio Umar Mahamat Takedelay ko baawnde te fore police toppiti be sariyaaji woni ko wobbe nanga e ben jogabe no tawa moneji mbayde gum Olivier ardido jaynde yankobe jaynde lo peyi e kadi ko goto e nultondirabe RFI Mahamat Al Husseini jaynde yankojo gollowo onama Umar Mahamat Umar Madani e ndiliam gekidata o procureur chomo jamina beedi ko dum be joga e on police wadu nodo den te fore Umar Mahamat Kedilay no holli kadi tefore wonde uddita may do o alhali ko dun addi yo be hewtine ka procureur on e baawnde be heda tawama wonde koko be tumira hibe mari bonnere e dermu hibe jogi annue bonnugo ko faati e denago ma diplomasi e nafore nde chaddi hebata den telen ka fagundu ha hewtay immanago leydi mondi e dulle e o article chapande jenay e jowi temedere didi e chapande jeetati ka deftere sariya bonnere no wi'i ko hunde nde yaada e sariyaaji chaddedi e nder ndubata kuruhibe andini sabutiidugol o boni nyaawore fimum udditaama fi andugo bonnere mo kala e nder o alhaali
to leydi Maliya gilla asewere jabbine ne gelle kewde e leydi commune Kareri serke ngel yottene ngu hakkundere leydi ndi ane uddere uddere jihadiyan ko be jenima e wi cede en hewbe be RFI furfulde haldi dedo gelle yiru njura malimana korogiri e gure kewde godde fof ko udda fay goto natata fay goto do wawa yaltude gilla aswerde sabe majjum e wi hono be do cede be RFI haldi jihadiyan ko be ana tumi gure de bonude kaldal godnongal hakkune gelle de e kanbe jihadiyan ko be to leydi Mauritanie e nyalaade jabbire joni de laamu Mauritanie nangi yimbe hewbe jeyabe hono leydi do woni ferbe jeyabe ton leede godde joodibe e leydi do leydi Mauritanie be laamu Mauritanie jogori jonde mum en ton be en don galaadereji jonde de walda e sariya hewbe en nangabe be namtama faydo keri leede mum enna AMDH de walde dranine den ka hakke jibi yadama tonto leydi Mauritanie baki nde nangere e kewal nde nangere de be noddiri wiide nde walda e bingu adama ko jantore Umar El Hadjam
koy metre mawnde nde do fedde Mauritanie dranine hakkeji ade hon AMDH sakti bayinago mudum ina nyinga kongudi burdi tedde e nangle aranien battere do e nder wertango leydi Mauritanie e wiide mabbe dum din sardiji nangugol de jaden e nedda de golle badade hormaki labi seriye indimaku ade nanondire e Mauritanie sifundira nde fedde non dranine hakkeji ade holliti wonde Mauritanie de sifundiram e nanondire hakkunde leydi Cote d'Ivoire leydi Mali Senegal tawi dum yewiti koy wildidde ya ngarta bibbe leydi mumen nden non guldun gadde gol foti ko hormede sine e der njubbudi gollondiral e koddigal mojjal gaga dum ni ndedo fedde Mauritanie dranide hakkeji ade nyingi kadi hono union européenne e biiru mayride kalko kiwi dedo gede ko union européenne e leydi Mauritanie tekkindundi ndedo fedde holliti hande odi kala jiddo dannade leydi Mauritanie ina hise wonde ko danni yanki mo rawani lawul taw kadi ina lundi kule jowitidi e yangarta e jukkundiral mojjal tarinde hakkunde Mauritanie e hoddibe mum jaggede ndir commissariat police Nouakchott et Nouadibou dum kala yaadane hormade ndimaku adi o wad non e dedo bade AMDH jirtini laamugo dartindo ko buri yawde nangle de laamugo tingtini in uddirani dan yankobe kono e dow sardi yobe dofta sariya Umar El Hadji cha Nouakchott e refi
to leader Syria gilla jego mandu lewru tato bordu fitnaaji nawdi ngoni hirnaange leydi ndi hakkunde laamibe heebe be e tuumaabe mbetene heddade e tawdede e Bashar al-Assad o Bashar al-Assad diwaade iwde e laamundi leydi Syria e timmode hitande ndidi e noge ne ya jabbine de e wi OHDH nde e dranine den ka hakkeji bi adama ko buri civil en ujnere mbara e dido fitnaaji de do nyalade joni de e wi walde de ko heewi mabbe du kono laamibe be e do woni laamibe heebe be kensi isom bariya bendon civil en hala du hono wargo bedo civil en ha tawanoma e jonde handen amana leader Jordani jonde ne leede kewde hono du woni den yolnde Asie taw e mudu tonno jonde dunde immade mudu wonno walude yala dejjeran heddo e tabitinde leede Syria ko walde dum du ndi mu intine tiagal ko buri dubi sappo koni tawa e fitnaaji hore jolli di Ukraine Volodymyr Zelensky kanyum yottiki handen to leedi Arabie Saoudite mo yidi Mohammed Ben Salman o dono laamido Saoudia o mo aduden du boyi hono yaade koyde jam masulude hakkune Russie e Ukraine ngal jidal hakkune mabbe handen yo fadde non yeftere hanude hakkune laamu Ukraine e laamu America yalla o fitna hakkunde Russie Ukraine ana ñifa. Umar Mamadou Sow mi salminima.
Mi salmitimo mo Abdoulaye Diko.
Ngol dawol e ngal kawrital yofadde kaldal na mbiyande jonde no jam hiberté hakkunde Amérique Ukraine.
Ko non jati Abdoulaye no biruda joni kanko horeji Ukraine o Volodymyr Zelensky o jaji mi ñalani de ton Arabi Saoudia. Siki ala jondi mako e Mohamed Ben Salman dono lamdo ndin leydi yowitino ko e jamno artiri hakkunde Ukraine e Rifi de tawno eden gande Arabi Saoudite boyi masludi hakkunde mabbi mabbe kal kadi e jondi maundi e faande waddi talatari jangato jidde hakkunde fetri iwdo Amerika bo jagodo mabbi kalfinado jokindiral e leydi janani hono Marco Rubio arduto e fete Ukraine nabi mo ganduda do wata dum ko Andriy Yermak o ko bagginowo towdo horejo Ukraine o ko jondi adindi gilodo ko wadi hakkunde Volodymyr Zelensky e Donald Trump nyane no gafe jetati e lewru didiburu faltinundu e sahande kanko horejo Ukraine o yano jilluto Washington fandare dedo jewti ko wonandi Amerika nabebe ko hebdi nanondiral e Ukraine ngam hari mabbe e Rifi ina gasa 15di Amerika waddini jondi waneni e Rif nabebe dum ko e lewru faltinundu o wonno horejo Ukraine o kam nantini yaltinere hande wondi ombo hebundi ngam fifundirede nanondiral datino wal harinde e hajoni kono ko nanondiral tan toddigal Abdoulaye to batti maji kam e weyengo kono kadi gostondiral sokabi hadi makko e radi Moscou nde hollata himmi mudum no ndedo hari darturi Abdoulaye Diko
jarama Umar Mamad so jarama onon du hede gol modol lobol RFI fulfulde njokke hedade do FF tobere RFI tobere FR joni joni hello dimmo kabaruji di yamde sappo e jeddi ya fawi silmaji chapan en nayi e didi podor rewo leda Senegal bismillah mon e hello dimo kabaruji di
bamtare dori
en puddiran go hello dimmo de jantore mawnde e ko fawi e bamtare dori mbien kiridu meden handen to leedi Nigeria woni to tabeteden tonto Nigeria anyala mbiyan gilla lebbi yottade jati duubi ciaktidi joni di fofa tidallaaji ana e bangalla marol adabaaji jonon hertanade e jeegu dabaaji hakkunde e diwe leedi di e diwe leedi nit woni imoral bangi fundange yaade do hono fombinare leeda Nigeria din don tidallaaji ana hen no tidalla bangal koddigal ana hen du hono beedo gol njomnaare do woni taxe dido dabaaji ittitede oga bangé nabe auto bangé bangal jeegu kanko du woni Nasse Youssouf Ousmane warani en jantoro mawnde
dumo be dudbe der tayre waylare Nigeria darni yarugo nayi tayre fombina badubi tati chaalidi be bi motaji mawdi burdi ujunere der nyalawma jarata nayi ton amma joni hunde den waylake Abubakar Yunus ya kanaji no goto der lumobe sodo nayi gila tayre wayla yara fombina Nigeria
dubi salidi ne buri hebeki yugo dubi salidi jonde jame don durobe nayi e dudi waynabe e duranayi bo jonde jam wadi komoy nasti haraka kan amma da ko dum hebi soinde jonde jam dustol durugo nayi hebake gam dalila wobbe payi wobbe barama wobbe bonay din tetama to ay dalilaji di wadi durungol nay dustake
biditol holli do der duubi didi chaalidi motaji mawdi burdi temedde joyi dondoto nay gila tayre wayla futnaage Nigeria yaago tayre fombina duudal lumo nay din dustake sanne joni modi bosaliu woni kalfinaado luube nay der diwal adamawa
hasatini motaji do ummo akalla mi tamma wadan 200 nayini ko dubude banni ko bura dubude hasati kam do kado ummo ha adamawa yanki mubi pufore song yolaman gurore kadi be ganye be lafiya la murde na yakallani wadan dubude yawgo dubude 200 do kam ko 200 banni hasati fu to hawri ko be dubi sali do anay man ustake ko wadi bo hala shadirma duniyaru sosai sosai na bana dubi chari didi
so inde rento e beedugo jomorli e jiibaago date mota yaagu galluje mawde der tayre fombina no der gannudi mawdi di lumobe ben giidata bano ardo Mustafa Musa sodo nay gila woyla yaara fombina labbini
lumo mubi kuje didi wadi afarki mago ala chanji be ala revenue state government na gepat ayuban 3000 talo wan ha mota manga dilan saw ay wan 30000 pa kaw palken man holi holi o be tipini warde 30000 so kanjum do wadi affecting himbe mubi be berni se warde be do yarnay kamaru lumo mubi man jotta sofa lumo wan kusan wati kai ko anasti homo na dilan saw billa don do wala affecting business man sosai
hauti e chadele le sugo chede naira lumo be hewbe e gigila lube der leydi Nigeria be kotani leydi keddoje to be kebata chede sefa burde saman do naira Professor Jibril Dahiru Amin no lolludo har kada baaji janginowo e dudal jaabi hatterde Maiduguri
ba bi tunda be do heba riba ha yarugo nayi mabbe alesde yasi bana Kamerun be wan be yara nayi mabbe totton nane ma don der dalilaji ko wadi gwamnati usti daraja cede Nigeria ngam wana huwa sorra leddi yasi heba riba duddum be wan be wada lumo manga be daga fombina Nigeria mai kambe wosa wara fotta to ton be soda na imajin ko moy usti asar
non ma professor Jedi Amin famtini no lumobe mbawi tefa walline gomnati ngam tiggadud al hirsugo naydin den be taskito kusel ngam yarugo taje godde der leydi Nigeria hunde ko wallata ngam hebango dud be golle na se Yusuf Usman Abuja RFI
fofo mada na se Yusuf Usman ende jentore mawne imorade leydi Nigeria joni en jokki nan hen heedaade jogay kungi modon e de yeftaron to tam kongol handen on jewtidi e Fatmata Sisawane ko habbodi e gal lural taykangal hakkunde e dentaleede Europe nan bien hakkunde leede Europe kane e leede America ko waawi hono ko dum hen waawi jokkude e gal lural ko habbodi e di fitnaaji gondi to leede Ukraine
enen kam bawden wiide tan jomen doole en non fo no holi doole mum woto meem so juuti hakkunde mabbe tan so bo burani tinnaade mon fo hootorto doole mudum jimi wiide europeenoji kanyum en beldaani Risi joni Donald Trump ari kanyum ne nen don en waawi walloyde Risi koro di siden ben mbay subaad mo walli balle de nya en waawi wonde guerre mondial ko dum non woni ko kulmi hen min de do har de wona har to sere yimi be baddo wuji wala sere keji be Allah ina lumtina beldal e kisal ha himbe fof mbawa hebde en ko jidi ko bo amma non ko Donald Trump wi kuppi balla mudum e Ukraine ko wadi yaadi hen temder
ko gilande hare fuddi Putin huli wedeno Putin huli de meme de Europe o meme ani bedde on ay we nuclear kala nuclear moy jogi wobbe jogi hono on hare ko kumpa woni hen ko kumpa be boye ge wondirde Putin tan ha jomi hamme on foko meme de France hakkel mo wona hay Ukraine woni ko France do ko no so meme France e on ta do watta on da kala ko wontu mum ida re ko Macron ko on o monani o tawa do Macron no faddi mbo no sappini mo no faddi de nyaagi Allah non yo Allah addu jam hare kay ko nimsa hare ay goto ganyata ko ko Portugal woni hen sabu wona fodbe mayde be mayata ko be potani mayde be ko ben barete civilabe mare pour rien
Donald Trump on ko Khalistan hoja Europe wata ya korbo ko dum wadi mi weltima France ko dari ko hen wiide o kat Europe chali nucléaire non dum woni kala be maado e Europe mo gananda hore ma kambanama nucléaire France na wawi dum jingante e gila hankati leydele Baltic ha arti ha Pologne dum don na wadi faade cerno parce que France na andi ko wondi mankago France na andi ko woni hare sabu France jimaama ko yaata e labi tati wala ko buri dum e jonno se leydi jimaama tan burama dole hippama habama France na foti darana tendi don leydi sabu France e hore mum yaadino e odon experience be ganti se be gacci risque be gandi do risque fay
on tottama kongol Fatumata Sisawane
e talata nyande sappo go en yewte ko faten jillu hore jogana John Dramani Mahama en der leede AWS faandar gi jullu makko timugo e altine ko ngam yewtudude hore be leede tati AWS ko faati e yiltugo leede mabbe en der dental CDAO kono kadi sembinde jokkodiral hakkunde gana e leede AWS ko honno faamir don gujillu hore jogana en der leede AWS e miijo mon ko honno bura yewtede e gujillu makko on neldala miijo mon katongode WhatsApp wonde
Abdoulaye Dikko
teddube hedibe RFI fulfulde won jettama hedegol modon lobbol kabaruji di do won do kad tan handen Salou Diaw golade pewi Diawja jango jam e kabaruji godi do RFI fulfulde